SMG.
Umenishika baba,
wani size yangu, wani size yangu.
Sitaki mwingine,
wani size yangu, wani size yangu.
Umenishika baba,
wani size yangu, wani size yangu.
Sitaki mwingine,
wani size yangu, wani size yangu.
Weka machumbi sitatarike, usinitupe, wani cheke wezio. Peke yangu misiwezi bila we mwazio. Shika usukane tusonge, chako changu wacha uchunge chungi. Usijani umiza chunge, ukukutangu simu endo sali. Kama tabia tunafanana, tunaendana. Unanivumilia tunavumiliana, tumeshibana.
Aste mama, yani aste asna siko lote lote. Yani kama mita bachel kwako nipo, weni size yangu. Na kufiti siku pwai, hao wengine ni medium excel wa nivai. Talimbo kiwa doro nosmamisha wima wima, sio nusu nusu. Mama unaula tumzima mzima upo shkopa. Yani shalo tina tina, hata nkipima oil uyeso wawa nikisima. Tupo smart, eh? Atupati pati kijinga, pati zaki waki. Wala tutaki taki vizinga, tupo happy. Bila kupaki paki mandinga, lefa waitekati. Mana ilipenzi ni club bingo. Kitafuta pesa niache ntoe macho kodo. Alafu nkisipata usulize nishafu dodo. Yani bandu, bandu paka tumalize gogo. Wendo size yangu, yani chandimu na skuma sondo.
Nipena ni mwingine kama siwe. Nipate nini kwingine na baki na we. Umenishika baba,
wani size yangu, wani size yangu.
Sitaki mwingine,
wani size yangu, wani size yangu.
Umenishika baba,
wani size yangu, wani size yangu.
Sitaki mwingine,
wani size yangu, wani size yangu.
Kama siwe, nipate nini kwingine na baki na wewe.